hadii wanaagsan dadkeena dhegeysanaya ku soo dhawaada warkaha weyn ee dalsan qodobada ugu dooranna waxaa ka mid ah: booliiska soomaaliyeed oo sheegay inay fashiliyeen qarax al-shabaab meelo ay kusoo dhex diyaariyeen weelka kulaysada; madaxtooyada soomaaliya oo ku taasiyeysay geerida ku timid allaha naxariista madaxweynihii hore ee galmudug axmed caalin; qaar ka mid a shacabka magaalada muqdisho oo siyaabooyin kala duwan uga hadlay dilalka aamadooyinka qabiil ee ka dhacay qaar ka mid a gobollada dalka; hormuud salaam foundation oo ballan qaaday in sanadkan oo labaad ay bixin doonto qarashaadka shidaalka isbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho; dunideynteeda kale wararkaan caawida kaga helana waxaa ka mid ah: madaxweynaha kuuriyada waqooyi oo ku amray saraakiisha dalkiisa inay taageeraan dowladda falastiin; iyo weerarada isdaba joogga ah ee ururka xamaas ku qaadayaan ciidamada israa'iil oo sii kordhaya.
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal wholesalers. shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo, saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays, baasta indomi, shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira, cabitaanka isku filan sida mamiyo, bob drink iyo marimas. sagal wholesalers.
mar kale habeen wacan oo wanaagsan. waa habeennimo 4 taariikhda ku dhowaan tahay 1 bisha Noveembar 2023, dul marka warkeega habeenayaad maqasheen. markana ku soo dhawaada isagii oo intaasi ka faahfaahsan. booliska soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inay fashiliyeen qarax meelo nooca dhulka lagu aasay qarax meelo oo ay al-shabaab ku dhex aasayeen weelka kululaysada. qaraxaas oo ay al-shabaab doonayeen in ay ku qarxiyaan qaybo ka mid ah wadada magaalada Muqdisho. sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Cali Aadan Axmed oo warkii ugu dambeeyey qaraxaasi loo soo koobaya.
taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa sheegay in goor dhaweyta ay gacanta ay ku dhigeen qaraxyo ay wadeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab, kuwaasoo sida ay sheegeen si gaar ah u beegsan rabay rugta codka Cali Siyaad ee ciidanka booliis militaare ee waaxda kordhumuc ee degmada Daynile. qoraal ka soo baxay booliiska ayaa lagu yiri abaaro 11 barqanimo ee maanta ayaa ciidanka booliiska soomaaliyeed ay fashiliyeen qarax miino ay al-shabaab ay ku dhex diyaariyeen weelka kulaalisada loo yaqaano, kaas oo ay soo dhigeen rugta codka Cali Siyaad ee ciidanka booliis militaare ee waaxda kordhumuc ee degmada Daynile. qoraalkan ka soo baxay booliiska ayaa sidoo kale lagu sheegay in qaybta miinooyinka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee MBB-yada ay goobta gaareen ayna fashiliyeen qaraxaasi. lala damacsanaa shacabka iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed, mana jirto wax khasaare ah oo ka dhashay miinadaasi sida ay sheegeen booliiska soomaaliya. Cali Aadan Axmed, warbaahinta Dalsan, Muqdisho.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka taasiyey geerida ku timid allaha naxariista marxuum maxamed axmed caalim oo soo noqday madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh ayaa taasiyey diray qoyska, qaraabada iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed uu ka baxay allaha naxariista madaxweynihii hore ee galmudug marxuum maxamed axmed caalim. madaxweynaha ayaa tilmaamay in marxuumka uu door weyn ka soo qaatay sanata bixinta iyo horumarinta bulshada ku dhaqan deegaanada galmudug iyo hirgelinta nidaamka federaalka. madaxweyne xasan sheekh ayaa alle ugu baryay marxuumka in hoygiisa uu ka helay jannatul firdaws samar iyo iimaan uu ka siiyo qoyskii, qaraabadii, bulshadii galmudug iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuum maxamed axmed caalim oo horey usoo noqday madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug. markana haddii aan eegno waxa si weyn kaga hadlay arrinta ku aadan arrimaha laafacaano taliyaha ciidamada abis ee soomaaliya jenaraal Zanki Odinga, wuxuuna sheegay in aysan doonayn in loo adeegsado arrinta magaalada laafacaano ee xarunta gobolka Sool. wuxuuna sheegay in aysan doonayn in arrintaasi iyagu aana loo adeegsan oo ay doonayaan. taliyaha waxa meel xumay:
What kind of war is in Lasanod? What I know, I think there was a fight between clans, then the local forces, and the dispute is about leadership. One group is saying we don't belong here, we belong this side.
Anaga adimis ahaan dagaalka ka soconaya magaalada Laascaanood waa mid qabaa'il ah una dhaxeeya dadka dega halkaasi.
I want to be frank with you. We cannot deploy Artemis for internal wrangles to that extent.
Waxa la isku hayana waa arrin maamul Somaliland. Waxay leedahay dhulka qaatumo waa dhul ay leedahay Somaliland. Halka reer qaatumo ay sheegeen in Somaliland inteeda kale ay ka go'een, isla markaana ay yihiin maamul gaar ah oo ka madax banaan hoggaanka Somaliland.
I hope most of you know the fire. This vehicle which is used for putting off fire in case of if there is any fire outbreaks. That vehicle, the only thing you need is to put fuel on the driver because you don't know where the fire will catch the next 5 minutes. We are advocating for reconciliation. What is the cause?
Arintu u dhaxaysa Soomaaliland iyo Qaatumo waa mid u baahan in meel hoose laga xaliyo lana dejiyo khilaafka. Ciidamada Artemis ama ciidamada kaleba ma ahan kuwo loo isticmaalo dabdamis ahaan, si gaara Artemis waa kuwo ka madax banaan arrimaha maamul ee u dhexeeya dadka Soomaalida.
And then it is handled. Not every problem is addressed by gun. No. Even Al-Shabaab also, we need to talk to them at certain point. Even the questions that are here, I think one of them requires that answer. Even when Artemis leaves, even before Artemis leaves, we need a reconciliation in this country. Reconciliation will bring a lot of problems to rest. Where did the government go wrong and where did the people go wrong? Because Somalia is not the first country to have conflicts, no. We had conflicts in Uganda, for example. We had them in Sierra Leone. We had them in Liberia. There are many to name this, but there are very many. But today, those countries are peaceful. Reconciliation did a very big part. So, Laascaanood, my brother, we may not take their troops.
Qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho waxay ka aragtay dhiibteen dagaalka amniga qabiilka ah ee ka dhacaya qaybo ka mid ah gobollada dalka iyadoo dhuusan mareeb iyo sidoo kale matabaan hirshabeelle bilow qorshaysanayn oo amniga qabiilka ka dhaceen.
Waa ayaan dareen ugu habsatay inaan maxay adanay dadkii indheheena ahaa ee waxa weeye hormuudka inoo ahaa ee waxgaradka inoo ahaa ee aqoonta lahaa ee culimada ahaa inaan gacmaheena inagu ku laynin. Horta waa ayaan dareen inagu habsatay
aana qabiil in aad maxalla isheeg aad u heeliso aad ugu heeliso qabiil kale to runtii ma wanaagsana.
48 saac ugu dambeeyay qaar ka mid ah gobollada dalka waxaa ka dhacay dilal aanooyin qabiil ah, waxaana la dilayaa ganacsato, macalimiin iyo haldoorka bulshada. Dilalka aanooyinka qabiilka ah way soo noqnoqdeen. Qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa si weyn arrintan kaga hadlay iyagoona siyaabooyin kala duwan kaga falceliyey.
Waa ayaan dareen inagu habsatay inaan maxay adanay dadkii indheheena ahaa ee waxa weeye hormuudka inoo ahaa ee waxgaradka inoo ahaa ee aqoonta lahaa ee culimada ahaa inaan gacmaheena inagu ku layn oon weliba aan cadow ku soo duurin. Horta waa ayaan dareen inagu habsatay, laakiinse annaga ka shacab ahaan waxa nala gudboon inaan baaq ka jeedanoon ka dhiidhinoon idhaahno maxay ahayd aanay waxa yeeli mayno waan ka soo horjeednaa. Dawladdu ha ka hor timaado, maamul goboleedadu ha diidaan, dadka waxgaradkii ha diidaan, ciddisha ha la dilo. Maxay ahayd aanay waxa weeye dhibaatada dhexdeenna innaka isku geysanayna sidaan u suulin lahayn ha laga hadlo. Maxay ahayd aanay waxa weeye gacmaha la isku qabsado
aana qabiil in aad maxalla isheeg aad u heeliso aad ugu heeliso qabiil kale to runtii ma wanaagsana. Diiniyan ayaa wanaagsanayn, maxaa dhaqan ahaanna annaga Soomaali markaan nahay ma wanaagsana runtii. Waxa waaye dawladduna in ay arrinkaas ay maxaa ku baraarugto ee il gooni ee ku eegto waa maxaa la ii sheeg runtii waxyaabahaas waxa lagu istaaji karaa sida muuqanayso waxa lagu istaaji karaa in cadaalad loo helo een maxaa la isheeg een nafta waa qaali nafta in loo dilo maxaa la wax oo macna aan lahayn dibkeed ayay leedahay een isheeg qofka marka qof marka qof oo dilo waxa wanaagsan in maxaa la isheeg si ay u harto aanada say u harto in tiirkii loo geeyo loo maxaa la isheeg loo maxkamadeeyo ayaa wanaagsan runtii arrinkaasna waa arrin dhiila leh oo aad iyo aad u fool xun diiniyan xun een soomaali ahaanna waxaan ku baraarujinayaa in ay maxaa la isheeg ay ka waantoobaan arrinkaas aad
iska qabiilka duu bilaadaba dagaalka hadda waa lagu jiraa lele dagaalka darana soo baxaa mana la xakamayn kara mar dib uu soo jabsado wax la xakamayn kara naqma doono sababtoo hadda galmudug aad waxyaabaha ka dhaca waa la soconaa waxyaabahaasoo kale waxaa waaye in diiradda dowladda saartaa loo baahan yahay maaha inay ka fadhiisato arrintaasoo kale ee indhaha ka fiirsata ma aha waa arrimo badan adda mudaharaadyo iyo dhibaataa jirto wax walbana cadaaladda u fiican ninkii nin dilaa waa in la dilaa oona qabiil gadaashiisa gelin oo sida sharciga lagula dhaqmo haddii kale waxa waxay imaan karo in ay timaado waxay ahaatay qabiil iyo qabiil waddanka u xirmay xuduud iyo xuduud inuu naqdo oo dib u laabto waddanka
cabdisalaam jiro shaakir warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
hormuud salaam foundation waxa ay ballan qaaday in sanad kale oo labaad ay bixin doonto kharashaadka shidaalka isbitaalka balaadir ee magaalada muqdisho
munaasabad kooban oo lagu qabtay hotel shamo ee magaalada muqdisho ina kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen wasiirka caafimaadka ee soomaaliya doctor cali xaaji aadam guddoomiyaha hormuud telecom axmed maxamuud yuusuf guddoomiyaha hormuud salaam foundation cabdullaahi nuur cusmaan madaxa xiriirka dadweynaha ee hormuud telecom yaasiin xasan yuusuf agaasimaha isbitaalka banaadir fartuun shariif maxamed iyo marti sharaf kale guddoomiyaha hormuud telecom axmed maxamuud yuusuf ayaa ku dhawaaqay in hormuud salaam foundation ay bixin doonto qarashka shidaalka isbitaalka banaadir bisha noofembar 2023 ilaa iyo oktoobar 2024
go-aan si shucuura uga soo baxay maamulka shirkadda hormuud shacabka iska lehna oo 15,000 oo qof dhaafayana uu ku faraxsan yahay marka waa wax shacabka ka yimid shacabkana aaday saa daraaddeed waxa weeye in si fiican loo maamulay oo 200,000 oo qof lagu daaweeyey runtii inaan iyada ka mahad celinna waay anagu taas in si fiican loo maamulay inaan ka mahad celinna waay marka adinkana waa idin mahad celinna wasiir agaasimaha istaalkana waa u mahad celinaynaa iyo inta la shaqaysaba ugu dambeyn codsiga waa ka jawaabaynaa waan u kordhinaynaa sanadka insha allah marka waa insha allahu tacaala khayr inuu yimaado maalin maalmaha ka mid a oo ismaamulo aan ilaahay ka baryayna
wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadam ayaa sheegay inuu si gaar ah ugu mahad celinayo taageerada joogtada ah ee hormuud salaam foundation ay siiso isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir
maanta halkan wasaaradda caafimaadka iyo maamulka isbitaalka banaadir munaasabadan waxay u qabteen in ay idin yidhaahdaan shukran waa mahadsantihiin inay idin dhahaan waayo waxaa la yidhi man laa yashkur innaasa laa yashkur illaah qofkan bani aadamka ku mahad celinin ilaahayna uma mahad celiyo waxaan idinkaga mahad celinayaa garab istaagga aad mar walba ma aragta garab taagantihiin wasaaradda caafimaadka si gaar ahna aad garab taagantihiin isbitaalka banaadir taageerada hagar la-aanta ah mar walba aad siisaan isbitaalka oo hadda ay agaasimaha ka sheekeysay haddii ahan lahayd in la cover gareeyay shidaalkii isbitaalka muddo hal sano ah haddii ahan lahayd in covid-19 kii qaybo badan aad maaragtay dayac tirteen maal geliseen ka shaqaysiiseen warshad oxygen soo gateen dadaaladii tirada badnaa staafka u garab taagnadeen oo dhan ayaan idin kaga mahadcelinaynaa
agaasimaha isbitaalka banaadir fartuun shariif ayaa sheegtay in hormuud salaam foundation ay horey dib u dhis ugu sameynaysay 4 qaybood oo ka mid a isbitaalka sidoo kalena ay keentay oo ay ku xirtay isbitaalka warshadda dhalisa oxygiinta ee ugu weyn dalka taas oo ay ku rakibtay isbitaalka banaadir
ama mahadcelinta shirkadda iyo hay-adda hormuud salaam foundation sida la socotaan munaasabadan waxay imaaday kadib dalab ka yimid wasiirka caafimaadka inuu uga mahadceliyo hay-adda hormuud salaam foundation iyo shirkadda hormuud telecom garab istaaga habeen iyo maalin haddiyo jeer ay la garab taagan yihiin isbitaalka banaadir oo aad la socotaan inuu yahay isbitaal wasaaradda caafimaadka hoostaga shaqo weyn oo arrimaha caafimaadka kaalin weyn ka geysta sacad wasiir waxaa sharaf iyaa inaan hortaada ka sheego in aan helo munaasabad sidaan ah oo ku soo aada runtii xilligii looga baahi badnaa isbitaalka banaadir qaybo kala duwan ayay hormuud ka saaciday
gudoomiyaha hormuud salaam foundation oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in isbitaalka banaadir ay mar walba garab taagan yihiin
waxa ay mar walba ay nafaraan in danta iyo maslaxa dadka soomaaliyeed ay u tahay asaas jiritaanka shirkadda dadka soomaaliyeed iskale ayaan xoolahooda tahay in dadka soomaaliyeed markaas la garab istaago shidaalkan hadda muddada sanadka ah aan bixinaynay waxaa ogtihiin waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha shirkadda sanadkii hore ee shirkadda ee sanadkii lasoo dhaafay waxay ku tusinaysaa marka sida shirkadda ee maamulkeeda ugu sarreeya uu mar walba mataqaanaa go-aanada iyo xaaladaha ka jira dalka ay walwal iyo walaac badan ugu haysa
ugu dambeyntii wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo shahaado sharaf guddoonsiiyey hormuud salaam foundation taas oo ugu mahadcelinayay taageerada iyo garab istaaga joogtada ah oo ay la garab taagan tahay xarumaha caafimaadka ee bixiya adeega caafimaad gaar ahaan isbitaalka ama isbitaalada danta guud
waxaan rajaynaynaa sida ay hormuud u garab taagan tahay social sectorka in ganacsateena kalena ay u garab istaagi doonaan aan rajaynaynaa ku dayashada ay mudan tihiin ammaan ayaad mudan tihiin insha allahu tacaala anoo wakiilka ah madaxda ugu sarreysa dalka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxaan jeclaa inaan idinka mahadceliyo kaalintaas aad qaadateen
cabdisalaam julo shaakir warbaahinta darsan muqdisho
ugu dambeyntiina madaxweynaha waqooyiga koreya Kim Jong Un ayaa waxa uu ciidamada ama saraakiisha dalkiisa amray in ay taageeraan madaxweynaha koreya waqooyi odhahde ayaa waxa uu amray ciidamadiisa in ay taageeraan dowladda falastiin wuxuuna sheegay inuu baahan yahay in dowladda falastiin dhan walba ama si walba loo taageero oo ay garab siiyaan ururka xamaas arrintan oo dagaalka mudda kale u yeeraysa warkii habeenna waa nabeelta
wararkaad la haysaa hoobsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin war la helyaabaa talal hel